mulimu nayo olino bulumi ebintu kati byakyuka tobitegeera naye lindamu ebizibu byona byo byayala abaana b'abantu byabasukuluma olinga talina muntu ayinza kuyamba musenemene luli abagwangamu amaanyi gwe wabalabanga n'obawa obujulizi ne baddamu essuubi nabo kati beebuuza nti n'owabaki embeera gy'olimu ekunyiye era kati otambula weemulugunya olugendo walukoowa dda naye ate n'eggolo lyayita mu muliro weerabanga eyalemwa ye mukama akuyita muwanguzi okyayinza okuyimuka n'olwana n'owangula boba yesu tomulese mu magutinte gy'oli agayanja ogasanga ogayitemu gabiwedde olimulaba mukama ate yagamba talikuleka olimulaba mukama gwe muyimbye toka abataziika akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakuvuma abamenyi b'emitima tobakuba toyomba naye yimirira olabe mukama bw'alikola ono mukama gwe gamba mulabingalwane entalo bwerinda bwe batagambe abasekanga nti nayo olina katonda tayimba oyo mukama teyenjusa teyerabira bantu be mumwomwoyojamu amaanyi olimulaba mukama gwe muyimbye toka abataziika akulaba era kumanyi abakusekerera balaba abakuvuma abamenyi b'emitima tobakuba toyomba naye yimirira olabe mukama bw'alikola ono mukama gwe gamba mulabingalwane entalo bwerinda bwe batagambe abasekanga nti nayo olina katonda tayimba oyo mukama teyejjusa teyerabira bantu be yakuleka naye nze kimanyi n'awataba bizibu tewaba buwanguzi mu bizibu omanya kwagala muno mukabya nti ye muno ddala ze poliisi yatukwatako lumu koolo lwe namanya nti mukama nfaako kale toggwamu ssuubi mukama akola ne mu kaseera akasembayo Dawudi yamuwonya Goliyasi ate ye Danyeri yamuwonya mpologoma amanyi olumwa naye si bw'oli lw'ebbanga lyonna n'awalikuwonya oyo yawonya omusajja Yobu manya nti mukama takeera ate era atakeerewangako okukola wabula mu biro ebitufu obwo bwe budde ye bw'akolera jjukira olabe mukama gy'akuggya ewala eyeetendika na bino by'olaba ng'ebinene alibikuvunuse olyerabira kati mukwano ddamu amaanyi totya mukama ali kumpi naawe obwo bujulizi byonna by'olaba bw'olijulira nga tenze mpona mwesigo yagaba essanyu okutali buyinike naye emirembe tunuulira oyagaba essuubi atasasula bukyayi naye okwagala olimulaba olimulaba mukwano gwe mulimbye toka abataziika abambi olaba era kumanyi abakusekerera balaba baleke baseke abamenyi b'emitima
makuwa bambi
Onomo kama kugamba
Wenkugambo yo
Weninda wewa takambi
Linda o
Sikanda yoni na katoya
Linda nawe
Tarimba
Tarimba mukama
Mate yenjusa Tera vila bantube
Tera vila bantube
Mwela mwabanyi
Asora nyo
Olimulaba
mukama
Mulinde
Mulinde sebo
Tokaba tazika
Nyabo mulinde
Mwela
mwabanyi
Aba kusekele abalaba
Abalaba jani
Aba mbili mitima Toma
kuba toyomba Mareke o Mwende tata Asora nyo
Tarimba
Tarimba ngako
Mwende tata